Genie666.
Another one. She's so curious. She want to know from a serious. Answer life without her. Are we never survivor? Fast and furious. I said to be like an idiot. I'm the one who drive her. She say me Google rider. Get up, papa. Mimi na pendwa kweli. Sim naona. Mimi na pendwa kweli. Ora sana. Mimi na pendwa kweli. Oh jamani. Mimi na pendwa kweli. Halafu hataki niona.
Tu, tu caro hoju, tu a quien cosa tu.